XYZ Entertainment.
Ichi ni chatu ichi. Alpha, Kobe, what up? Nowadays uka kusila nishi wa misa tuntu. Tue tupanga sensi twina tulibe kumutu. Hati chela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo blouse kasketi kama lesi. Nipitile uku kulive na mumba yacha. Tiseba na bapasa vanga kwani sena yati. Zaba soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu Zambia hapa kulima Americans. Bashoka munzi ngani petro muma Jerikanzi. Vena Sarafina sini zangena mujoli. Vanga kumangize wakopala I'm sorry. Chenti shimike pali isu ya mutale. Manyumba na vidunku muma poto na mambale. What a time nice that apeze kako. Anti mili nice that ifuna kuswetako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
No doubt moment ipazedi tinakati kama satellite. Kuli tundu tweve tinamatika kalanda nyasa. Inabonse kwa salajika. Tinavao na vena nezi vapenda mafika. Drama bali drama chilimo limo pati tu. Vachikwila na mugais vako pesa bali tu. Kuli vena kondwani Kleso University. Vafana muka fiumu vasa kila diversity. Youth empowerment nayo yaleta chongo. Brown and velu punishi wale kachongo. Bamea vana kwatila dola ili bagati. Ishu ya mahanibi vachitalu fayati. Corona nayo yatiteka panzi. Pressure pali pressure tilibepo na chansi. What a time nice at apeze kako. Offline ishi wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
DJ Showstead.com.